policing. When you squeeze me down, my cheese. Who was not made it when you guys are my bar? Villa in a farm, it will be looking for policing. When you squeeze me down, my cheese. Who was not made it when you guys are my bar?
Tafadhali expect first lady kwa beat kama hii ikipom poma street zana e robbery town tuki represent washi na wazi wanaojiunga na mi juu hii sound ya uko flani na mi na zeda z toka mau mau wapate uhuru saa tuko free ku rock my crowd so wanacheza na si hawawezi kata instead wanna agree that we the illest kwa hii crowd ya wasanii that's why tunachakuliwa na matini.
Mina choka kwa mta, mina choka fa. Kini cheki jicho tam, nanu kio tam, mimbia. Ever rise, never fall. Jaja hasi, dali chika. But now I'm stronger. Get a superstar, kebu msela nipedonga. Kito waibika, sweet zina konga. Much easy, how can you feel? Sing along. Ife upendo ripo palisi. When you squeeze me down, my cheese. Who was not made it when you guys are my bar? Villa in a farm, it will be the report police. When you squeeze me down, my cheese. Who was not made it when you guys are my bar? Villa in a farm.
Bado, ni bado, ni bado, ni bado, ni bado, ni ko underground na pekenyua naebuka na kizazi kipya. Check him, check him, who know wa kisasa, homegrown Mombasa. Rasta, nimezaliwa kwa chemba za hip-hop. Ghetto Barisheba, Montego ndio leba. Negundua hip-hop, nafumbwa sana kwa hip-hop. The first founder member woko flani. Fujo makelele, nacheza na track test na flow. Napiga hip-hop, popote nipo. Yoko nyoko nyoko nyoko.
Niku rap hip-hop, muna clap chop 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 chop. Niku rap hip-hop, muna clap. Fanya kazi ndana chezo, panga lugha Kiswahili kielelezo, waga vina. Hii ni kazi si mchezo, na si uongo. Ga, ruza garuza cha, ganya ngoma eh. Kwanza geuza track, sema ni azetema eh. Kaya hip-hop, kwangu ni kipaji. Kama kurap, nina rap na washikaji. Na cheza hip-hop, na kula hip-hop. Na faa hip-hop, na lala hip-hop. Hardcore na ipenda, hardcore na iganda.
If you bend your report, police. When you squeeze me down, my cheese. Who was not made it when your tires are my bar? Villa in a farm. If you bend your report, police. When you squeeze me down, my cheese. Who was not made it when your tires are my bar? Villa in a farm.
It's the new thing up and low.
Police.
Representing when the campaign is low.
Representing
with empires on the music industry.